Downloaded from Gusto Music Blog.
You know, man.
See, boy, Baira. Nonia siya kainde chile ma junior. Kajo swa go on top again. Hey, alongside G.
Yes, Yang Tizio. Kande kalutwa. Zeni bele kaze.
Ke la bana bakana.
Zeni bele kaze.
Ke la bana bakana.
Kuli kwa pata. Kuli kwa pata
Anabaka basike banyanda ba
Kuku zeni bele kaze
Kela bana bakana
Zeni bele kaze
Kela bana bakana
Kuli kwa pata
Anabaka
basike banyanda ba Kuli kwa pata
Anabaka
basike banyanda ba
Nibelekela bana baka nuti wa mazwaki Emu kikule gali mote maproti Noti za bushori kiza feki Zarira tanikuna matandavali Boki buvangoki Papa kulubo na kujoina mama grupu influence Runa aluriki Zeni vele kazi kizabana baka Vale boni pepa fasivaka Isi ingituba na tuwa kuzeka Vata anikashwa ni vasi elelulu Noti anikashwa vaiswale mwatio Baira simboy
Zeni vele kaze
Vele kela vana bakana
Zeni vele kaze
Vele kela vana bakana
Kulikwapata
Anabaka basike banyanda ba
Kulikwapata
Anabaka basike banyanda ba
Kuku zeni vele kaze
Kela vana bakana
Zeni vele kaze
Kela vana bakana
Kulikwapata
Basike banyanda ba
Kuli kwa pata
Anabaka basike banyanda ba
Musani wana kupakela pa maketi Niyo batanga bupilo wabana kena Musani wana kulekisa masuti Niyo batanga bupilo wabana kena Vela 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 kuhinelela kwa nduwena imbalansi Tulukusha moni moni moho moli muka kufa chansi Zeni vele kaze
Vele kela vana bakana
Zeni vele kaze
Vele kela vana bakana
Kuli kwa pata
Anabaka basike banyanda ba
Kuli kwa pata
Anabaka basike banyanda ba
Kuku zeni vele kaze
Vele kela vana bakana
Zeni vele kaze
Kulikwapata
Anabaka
basike banyanda ba Kulikwapata
Anabaka
basike banyanda ba
Nibatanebe ya nikatimela Kwa mula oba na waka wafumane fakutia Umaiki wabale babalo wala singomba Nivelekela wana noti maibana kabamba Nota emu ya kuleka chivuku Niezeza wana noti mina makuluku Niekeleze kwa mazazi jesu Nivelekele wana waka singiza kachasu Always in Ivanga busy Ive mwasilami mwapula mwalizasi Anilati kumisia mwaziezi kakula skuti chwani Young Tizi
Zeni vele kaze
Vele kela vana bakana
Zeni vele kaze
Vele kela vana bakana
Kuli kwa pata
Anabaka basike banyanda ba
Kuli kwa pata
Anabaka basike banyanda ba
Kuku zeni vele kaze
Bana bakana
Zeni vele kaze
Kela bana bakana
Kuli kwa pata
Anabaka basike banyanda ba
Kuli kwa pata
Anabaka basike banyanda ba
We still bring now Managers Mr. Edwin Nasilele Honorable Maseka Heo Young Tis Jess Broman Baira C Boy Kaoma MG Collaboration Oh boy Pascal, big bro, I see you. Kedonia, I see you. El Junior, I see
Downloaded
you.
Downloaded from GastoMusicBlog.com.
Yes.